Let you feel it.
Nisipokuona akili napata msongo, ulivyobinuka kwa nyuma ya mgongo, napogogogo kamoyo karoho kadogo. Sojogo kila mwanamke mashobo, kwenye magomo naruka
ruka,
chini kidogo nashuka
shuka
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 shuka shuka.
Unavonyonga kasheta mashiko robo, legeza kidogo napiga tobo, ukiwa na mimi ongeza kogo
ongeza kogo.
Ulivojazika nyuma lumbisa mfuko umetuna, na ntesa basa kuna kuchuna, na weka
ale 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 nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga.
Nikuita dokta kila ukifika nipate dawa, sijani tasa hakika mazima nitapagawa. Nachokusifu najua kunihudumia, nakula mbivu na vinono pia, kama ni gali na kanyagagia, sana tari kwa konsha jipia. Unavyonyonga na tamani sikuoni, mkumbe macho kabisa uniponye, hata gizani na papasa papasa papasa, sitaki utane kakukwaza kukwaza kukwaza, hata gizani na papasa papasa papasa, sitaki utane kakukwaza kukwaza kukwaza.
Ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga.
Unavonyonga kasheta na shikolobo, legeza kidogo napiga tobo, ukiwa na mimi ongeza kogo
ongeza kogo.
Ulivojafika nyuma lumbisa mfuko umetuna, na ntesa basa kuna kuchuna, na weka
ale 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 nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga ale nyonga nyonga